re le mogare demokrate ka lantse ka gare mmasepala letsemeng re tsa peletso ya gore go be le investigation e tlhwatlhwa e tswang gore re fumane bonnete ba gore na maemo a security ka gare mmasepala na a eme kang re bone gore go ile gwa kenelwa mmasepaleng gaufinyana e seng gale mo e leng gore go ile gwa utswa thepa e leng gore e tlameya gore re dule bolokegile ka nako tsotlhe mme re tsa peletso mmasepale tsa bonnete ba gore re a fumana gore na ke bo mang ba re utswitseng taba tsenana ba kgone go otlwa lwetsa bonnete ba gore mmasepala o ba le maemo kapa ona maatla a anetseng a go lokisa mathata a security.